Yamba Muganda owaye tasa Muganda wo watu ebye bisibu byalina bimusuza tudde ememe mutuduka obuyambi olina osirise busirisi vawo nawe bako chokola Katonda chagamba tuyambe abatalina tubasike tubasembeze enjiri mu bikolwa kyeragira Katonda chagamba tuyambe abatalina tubasike tubasembeze enjiri mu bikolwa kyeragira ebyokulya Olina bingi ne kukasasiro osula Choka muliranwa wo asula njara Omutimogo obwana bwela babudaga Sukulu fizi tewali Katonda kuwade obusobozo yambaba batalina Amawanika gaga juze Katonda chagamba Tuyambe abatalina Tubasike tubasembeze Enjiri mu bikolwa kyeragira Katonda chagamba Tuyambe abatalina Tubasike tubasembeze Enjiri mu bikolwa kyeragira Lero we kube Mu mutima omwagalwa Banna mwandu basembeze Bamule kwato be wala Abalwadde batukeko Abafiriddwa basasire Buli alina obwetaavu wayo mukono gwo gyali Katonda kyayagala Katonda kyagamba Tuyambe abatalina Tubasike tubasembeze Enjiri mu bikolwa kyeragira Katonda chagamba, chagamba tuyambe abatalina Tubasike tubasembeze Enjiri mu bikolwa kyeragira Katonda chagamba, chagamba tuyambe abatalina Tubasike tubasembeze Enjiri mu bikolwa kyeragira Katonda chagamba tuyambe abatalina Tubasike tubasembeze Enjiri mu bikolwa kyeragira